This music. Nikaskandu abai. Batman. The famous. Hey, DJ. Give me the bomb, but let me get off to this shit. Psycho. Sent. It's your day. But to let it turn up again, it's only bent. Bandy combo, someone who for petting get it. Chingili, the day, 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 Tatuba bomb jata kwa baba matoki talking. Biggy baking, kafula bama waki waking. Ni beaten bapo kelele bama long paki. Anaki, te kwa baila shikuna liyamanaki. Mabanga tupes kwa kakata kwa batopon. Bad boys for life, the mwaba kaponya. Papa chedi kuteli toli frak tatuponya. Te kwa wata tusega tu haba papu tegonya. Apana li jinja nsangwa na baba mabeti weti. Mwajola suna kasha chora ndra yu kandideti. Ya waba kukumano nono ni waka kadieti. Nga kontakt ya shilonga kwa kakwela kawa fiki. Osi eti na mbeti soka sofa anakonda. Kuta biti tuone kamu fana enzo konda. Yellow, I don't care olo ama ni zondo. Ubongo wama ai ama isi stima konda. Wambona no mundu ni ngafula ni shitepisha bini. Nga apia mochapo ni shiaya ya pomo bini. Asofe vya malafu na nilusa mama fili. Takute mwana pani wala shimo na mami. Bongo mama love, bongo mama ay, 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 bongo mama ay, 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 bongo mama ay, 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 bongo mama ay, bongo mama love, bongo mama ay, 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 bongo mama ay, 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 bongo mama ay, 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 bongo mama ay. Usini bani vaka befina kap. Usini bani vapa mefina pama. If any form ya gachumbu watu sheta toka. Ngori kama na kutwa kunwamo paka wakama. Atatu sangwa pabudi jikomo ninge kombu webu. Uksangwa simo na if any body abame kwebu. Atandela mani kine mkuno tema febu. Kori mutonga pala maturishe pone jiswepu. Abani ganjava fundu la lasta. Diba sese mande chila na body uyu pasta. Amana za ani mapani sanduka monstanga. Chai samo kusheta mola ike vipa. Na mundi ya mabati mani chushituri pepe tete. Besa wali biri mefo ya maturi nye metenguri. Wachi mele shiwala endi ya kakonkwete. We don't have time for bullshit. Staturi viko kute. Ya bongo wama bullshit. Ya bongo wama ay. 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 Bongo wama ay. I'm a nigga by Shibisha Ikriti.